futhi iyaphelezela. Uthande nginaloluya ngokuyaluyehla. Engathi kwanele manje, engathi kwanele. Ungendiso kwebhola. Ngishonisale, ngisale. Ngishonisale, ngisale. Wena ungendiso kwebhola. Ugisa ngamezweni lo baba.
Uyakuhlonipha athi aqale ngokuxolisa. Kuphela ama-secret alidlule iqakala isokisi. Ngiyakubona ngathi aswane hlala phansi ngikubonisa. Uthando lwethu lusaphila usathana wakho ibhokisi. I mean indoda indoda ngeqiniso layo. Angisile type ezokumokola ngempilo enganayo. Kodwa ngiyalazi iphupho lakho wena sise nasombelief. Mangibabhizi ngigijimisa lo mpilo esinganayo. Yeah, my past is nothing pretty. There's some things you ain't forgiven. I just ask that you give me a little faith. Ngengabhayiza nabothidi, nabosanda, nabosindi, nabo wakhalinye embezi. Bona cha, ngeke ngilinge, ngiphinde, ngizwile, ndezwile, ngikuzwisile ubuhlungu. Kodwa right, nibaningi, nibaningi, necherry yami, kunomnganami, kunomngami lapho kuwe.